hail my God. Thank you, Lord, you the God who created me and made me who I am right now. You the cleanser of my sins, I cast this to you, I bow down. You protect and fight for me, I'm putting all the devils down. Hail my God. Thank you, Lord, you arouse me from the dead, I'm putting on a game star. You protect me from the promise of the devil in this world. You arouse me from the poor and made me become a star. You a champ, can't be compared and I'm in your camp. I can't be dead, sin a pooper. Kwako nimetulia like ndani ya chupa. Maji nimezimia, you the God of no God. Without you wengi tunalia. You the God of the gods, by your name Devon nakimbia. I love you my God, protection kwako imetulia. Shukrani ni kwako, juu wewe tundo na nilinda. Hail my God. Thank you Lord, I can say a thing like nimekuwa tuna haya. Joni mengi umetendea, lakini mina kubwaga. Shukurani na kupea, ila naomba msamaha. Hail my God. Thank you Lord, mazei, mini mwanaona piga mafomu lakini najua kuna baba. Misi wako situmiagi nduma na wala ziendi kwa babu. Tangu zaliwe situmiagi dawa mazeni kwa nguvu za baba. Hail my God. Thank you Lord, bila hata ya kulipa na pumua upepo wako. Bila hata kujipima na ishi kwa imani yako. Weni Mungu mwenye nguvu na ishi kwa nguvu zako. Hail my God, the King of Kings, and your sign is the Prince of Peace. Hii ni ashiyo mini kuna peace, wako siwezi kufunjo vi peace. I pass this, I'll be so good, I well in you. My gladiator fight is you, who else can be like you? Hail my God. Thank you Lord, on the cross you got ashamed, only because of me. On the cross you tasted death, only me to be clean. On the cross by your presence, it was said to be cleansed. When mzuri umenipenda mimi, kwa kusatoka hata iwe nini. Mimi nataka kuwa naye mbinguni, na kwa kwa jami nimefika kingi. Sina mashilingi, ilo umenifanya minaishi. Kwa nema zako minakuwa hivi, God, siwezi kufananisha. Hail my God. Thank you Lord, ive doku na vikwazo. Mini mesha vipita na nguvu pia sinazo. Vita wome vishinda, we hauna mfanano. Wewe tundo bondia, ume defeat the devil down. Wendo kabaki kuwa high, na dhuluma umezieka down. Na ukawa generous in life. You the king of bengi power, you una reign forever and ever. You the alpha and omega, kwako misi kuwagi bega. Hail my God. Thank you Lord, umelinda hadi nimefika muda wa kuoa. Moyo wangu umeujaza, I say me niko vipoa. Ibilisi akijileta, I say me nitamkomoa. Missy boy wa mchezo nowadays. I found a dog, Mickey Jembe these days. Ukijileta kwa makini God, eh. Juniko self, si mwingine brother, eh. Hail my God. Thank you Lord, wendo God mazei, wengine wote ni vibwengo. Wendo msou mazei, wengine wote ligindogo. Wendo real mazei, wengine wote ni michongo. They claim kuwa they are true God, kuwa hada binadamu kwa madou. Fake pastor ku spread the fake word. God umeona na amini you a word. Hail my God. Thank you Lord, I can say a thing like nimekuwa tuna haya. Juni mengi umetendea lakini mina kubwaga. Shukurani na kupea ila naomba msamaha.